Olwaleero ensi lwejjukira okwefumikiza ku ttalo olw'okumalawo ekirwadde ekya Mukenenya kyeweta World AIDS Day. Ssaawandiiso kino kyamanga magatte Antonio Guterres mubaka bwe ku lunaku luno. Ayongedde okukunga amawanga okukola ekisoboka okulaba nga bawongera okutuukiza ekirooto eky'okulwanyisa ekirwadde ekya Mukenenya kiggwe omwaka guno atuukira 2020. Satu ono ategezeza anokoddeyo nga magibwa tasaanye kwetuulako olubiza ebituukibwako ku ttalo luno n'anokolayo ky'omuwendo ogw'abantu abapya bakwatwa ekirwadde kya Mukenenya buli mwaka okwongera okwendeza ku 10% okusala kimu kyakubiri ku muwendo ogw'abantu abafa endwadde ezina akakwata ekirwadde kya Mukenenya obungi obweweeza Mukenenya obweze bweyongera mu mawanga n'ebirala bingi ddala. Ono ategeeza nti ekiseera kituuse amawanga okitegeera nti kisobokera ddala bulungi ensi okumalawo ekirwadde kino 2-3 w'anaatuukira kuyoka kiyinza kukolebwa singa bakulembeze bakola kisoboka ne bongera okutegeeza n'okusomesa bannansi bwe bayinza okwekuuma n'obutasaasaanya kirwadde kya Mukenenya. Wano mu Uganda olunaku utambudde wansi wa mulamwa ogw'okuzimba eddoboozi erisoboka okukoma ku Mukenenya obutasukka mwaka 2-3. Abalala banakyo bafaayo ku nsonga z'ebyobulamu n'eddembe bongedde okusaba Uganda ekole ekisoboka okulaba ng'ekirooto kino kituukibwa kubanga ebubonero bwonna obuli obulaga nti biyinza obutasobola kutuusa kirooto kino ekyo 2-3 okomekereza ekirwadde kya Mukenenya. Nuru na Kibuka Musisi yamika kuri ekitongole ekya Center for Health, Human Rights and Development.
Zokulaba ngetuukiriza ekyo ng'eraga nti bamaama abazaala bakendeezezza rate gye wabeerako abaana baabwe akawuka akaleeta Mukenenya. Newankubadde ekyo kiri awo Uganda ekyalina political will, abakulembeze baffe bakyayagala nnyo era mu bino byonna ebibadde bijja boogerwa nti obuyambi bukendezeddwa mu Uganda. Your government yavaayo ne government ya services tujja zigettamu tuzintegrating ne services endala tusobole okubanga tuwa abantu obujjanjabi. Newankubadde tuli ku mulamwa mu ngeri eyo, waliwo ebintu ebirala bingi ebiteekeddwa okukolebwa. Waliwo okusomesa abantu,